Mexico SM. Mahauta ka sepelepele. Uska wa le
Toro tse di masikidi lo rile e Di tsela tsa nnete di ntokile e Zaganyana ya me ba nnokile Kole tse di turang ba di rekile Wete fananyana ba mborzile
e
I remember I was thinking to myself that soon I'll ball. Fana nyana bam pona ba impoza hore kato wakwan. Keba shaba gadi one by one. Chaka nago keba half past one. Content I can never be done. I'm way too young. Hageta na bare ayi wana man ayi soga man ban saba ba ikola kani sis makatan rata tele e kana kana keba farasa suwa ba kare ke mo kalaka ke mo dona kana leta still kau araba kau papa tata filiti kyo kabata red light hage rata tata ngai ralala. Take it time, I style still get the patala. Never like a home plot, or that even never that still get a pokala. Toro teddy masukidi lo rile, eh. Dizala tani niti din do kile, eh. Zaga yana yame ban no kile. Kole teddy turamba di re kile. Waiting for nanyana ban borile, eh.
Le wena molwetse wa sikulane re o tlhalefa bolwetse lengaka o e tlhalefe
ile go le thata ne re sha bata pole re ne re le kotse mina na weta pole tlhalosena mile go tlo bata trouble kana ga ke rata nga go pitisa pole tota ga ke rata nga go mamola ga ke rata nga go mamola ga le fike ga ke rata nga go tshasolla ga le fike nga go tshasolla Toro tse di masikidi lo rile Ditsala tsa nnete di ntokile Zaganyana ya me ba nnokile Kole tse di turang ba di rekile Waiting for nanyana ba mborile
O seke wa lela